Ngizothandaza ukuyisa unginike impilo ngoba lana kusempini lana sempini we mdali tela unginike imali eningeningeningeningi ngizothandaza ukuyisa unginike impilo ngoba lana kusempini lana kusempini tela imali ngeze nami ngithandwe ngane Mamita Basu Saba Betu Swile Male Ningi 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 Ningi
Spell it, travel is something for me.